wala isimanyi kulimba ndaira munga katonda nabangeza koba kugamba nze kemkufunyere kanetone baby rekanetone era mwina banimba mwebale ndi mulavu finally ebibali bantawanyaga kale banunya nemba wabuli kimu batigana nzofunye chapa mumanyago baby ndi mukwanogwo sigenda kuswaza mubazaddebo baby no nkimanyi siri bulungi sirina yadde ne sirini naye nja kufubanga ku makya ne mu matumbi kuyize tube bulungi ya ebibali bantawanyanga kale bannumya nemba wa buli kimu batigana ono nzekana balala bantama beraga bantama bebu njagala kwe balya balala bantama bebi beraga just njagala kwe otwale n'omutima nkuwadde nze baby nze kemkufunyerekanetone baby rekanetone era mwina banimba mwebale ndi mulavu finally ebibali bantawanyaga kale bannumya nemba wabuli kimu batigana ono nzekana balala bantama beraga bantama bebe njagala kwe balya balala bantama bebi beraga just njagala kwe kankuwe byange otwale n'omutima nkuwadde nze baby just njagala kwe.